mubi nze kandigide ochakalanga kobola mubombi alo
banji bazirekawo
ochakalanga konolya kuntu yozo
bono bulamu bwakupambana
ochakalanga kobola mubombi alo
banji bazirekawo
ochakalanga konolya kuntu yozo
bono bulamu bwakupambana
yakunkoko nakubia tewe kubanja ulo sala magezi ngaga wakaima okole nusu obumerwe nseno banji batufude konga tulabanga baina sente ngabaganiriza ogenda nolwala nogenda mudwaliro nebakusaba yawe mitwale esatu dokita bwatuka newebuzabuza newekyanga nosabayo lya kumisatu wano olubalaza lwamenyeka nogula seminti wa mitwale esatu ochakalanga kobola mubumbi alo
banji bazirekawo
ochakalanga konolya kuntu yozo
buno bulamu bwakupambana
ochakalanga kobola mubumbi alo
banji bazirekawo
ochakalanga konolya kuntu yozo
buno bulamu bwakupambana
banji benda byabategekera abaana nebatabategeka olumala okufa byebakoze nga babitunga nebijja babitundiramu kakibe kitya bayigiriza okukola bateeketeeke era obasomese kitange yanfaako nga ndi muto nnyonnyo maama yankuza yanjigiriza okukola abayina sente wammanga bajuuga avuga nnene kati nkola bwe ziweru ziryeko ab'enganda nabo baweeko ochakalanga kobola mubumbi alo
banji bazirekawo
ochakalanga konolya kuntu yozo
buno bulamu bwakupambana
ochakalanga kobola mubumbi alo
banji bazirekawo
ochakalanga konolya kuntu yozo
buno bulamu bwakupambana
kolanga omuddu olyenga omwami mutayi wange mujetulye ensimbi zatutuyanya mujetulye tumugunye ensimbi byetulinyumya nti naffe twaliwo okolabalaba okolabaseka bwofuna nga bageya akasaati kaguze kali komoni mwanyinaze yagenda bulaya bwakomawo bamwita kadama nga sente alina era bajuuga ochakalanga kobola mubumbi alo
banji bazirekawo
ochakalanga konolya kuntu yozo
buno bulamu bwakupambana
ochakalanga kobola mubumbi alo
banji bazirekawo
ochakalanga konolya kuntu yozo
buno bulamu bwakupambana